Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi inshuti za muri sanga muraho neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika murayumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu Kigali, aho ni mu Rwanda. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ku mbuga nkoranyambaga zacu mujye kuri VOA radio yacu, naho kuri ku rubuga rwacu rwa internet ni kuri www.radioyacu.voa.com, naho murahakurikirana iki kiganiro cyanyu muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko murisanga kuri radio ijwi rya Amerika. Banywanyi, mbaje kubashimira mwese ko mushaka kuza muri iki kiganiro muri benshi. Ubwo rero turaza gusaranganya ijambo twihuta kugira ngo tubone uburyo bwo guha umwanya benshi bishoboka. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ni intambara ya Israeli na Hamas. Imaze amezi 10 irabera muri Palestina, cyane cyane mu ntara ya Gaza, ariko no mu ntara ya Cisjordania. N'uyu munsi Israeli yarasheyo ivuga yuko yishe umwe mu bategetsi ba Hamas. Iyi ntambara yatangiye ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize, ubwo Hamas yagabaga igitero simusiga gitunguranye cyane ku butaka bwa Israeli, yica abantu 139,000 b'abenegihugu ba Israeli nyine n'abanyamahanga, itwara bunyago abandi 251 nabo babanya Israeli n'abanyamahanga, ijya kubafungira bugwate nyine muri Gaza. Irani, umutwe wa Hezbollah wo muri Libani n'umutwe w'Abahuti wo muri Yemen nabo binjiye muri intambara, ku buryo isi ifite impungenge ko nyine iyi ntambara ishobora gutwika akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati, n'ingaruka rero nyinshi byagira. Ibi bisobanuye iki? Intambara yatewe n'iki? Ingaruka zayo ni izihe? Iragana he? Uruhare rw'amahanga? Turabiganiraho na Frank Mwine. Frank Mwine ni inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga kandi nawe ni impuguke itadutenguha na rimwe. Frank Mwine, urahura komeye.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi, ngaho ndakomeye kandi rwose ndagushimiye nk'uko bimaze gukora introduction y'ingiyo.
Nijya ahubwo ugushimira ku buryo ntabona amagambo, kuko buri gihe cyose iyo tukwitabaje uratwitaba kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika twungurane nabo ibitekerezo, kubera ko uri impuguke nyine. Ariko kandi n'ibi bintu, iyi ntambara yo muri Gaza hagati ya Israeli na Hamas urayikurikirana cyane, n'ubundi ukubutse muri Israeli muri iyi minsi mu rwego rw'akazi, mu minsi itaha uzasubirayo mu rwego rw'akazi. Noneho abaturage ba Israeli ubona bafite ubwoba, bazi ko iyi ntambara iriho?
Urakoze Thomas. Iyo urebye abaturage ba Israeli muri rusange, ni abantu basa nk'abamenyera intambara, kuko burya igihugu cyabo kiremwa muri mirongo n'umunani batangiye intambara, navuga ko kugeza ubu ngo bakiri mu ntambara, baragenda basimburana abasaza bakagenda abatuye bakaza, ariko ubona ari abantu bahora biteguye izo ntambara, ku buryo niyo babonye muri sosiyete yabo bafite imbunda zabo, ni abantu baba bazi ko igihe cyose bafite ikibazo cy'umutekano mukeya, kandi ugasanga ni abantu bose bashyira hamwe kugira ngo barebe ko barwanya umuntu bita umwanzi uwo ari wese, cyane cyane bari abantu bahora bahanganye aribo barabo babakikije, kuko usanga mu by'ukuri bakikijwe n'abantu batabashaka kuva icyo gihugu kiremwa muri 1948.
Kandi hose imbibi zose usibye imbibi za Mediterane n'abarabo baturanye gusa.
Niko bimeze, hejuru hasanga hari Siria, ari naho ngira ngo ni 67 batwaye igice cyabo bita Golan Heights, ngira ngo n'ejo bundi wabonye ibyabayeho ubwo abantu ba Hezbollah babarasaga bakica abana bari mu kibuga cy'umupira, ngira ngo na Israel yahise itera yica n'umwe mu bayobozi ba Hezbollah, wajya kureba ukareba bafite amasezerano na Jordani ariko n'ubundi babareba na ingwe, ubwo bajya kureba Misiri nabo bafite amasezerano ariko naho abafitanye imipaka na Hamasi, ugasanga hahandi Lebanoni wa muri Lebanoni niho bafite
Hezbollah,
usanga mu by'ukuri bakikijwe n'abantu basa nk'abahanganye buri gihe.
Ariko Irani yo nubwo ivuho rivuga ngo irashaka guhanagura Israel kuri ku ikarita y'isi, bo ntabwo bafitanye imipaka.
Nta mpaka bafitanye, ariko icyo bakoze bafite ba bantu bakoresha mu cyongereza bita proxies, ariyo Hezbollah, ariyo Hamasi, ariyo Houthis bari mu Yemen. Urabona Hamasi iri ku mpaka wa Egypti, ugasanga Hezbollah ari mu mpaka wa Lebanoni, kuko iyo ubona nubwo nk'uko baze kubivuga, ariko Hezbollah ifite imbaraga cyane ku buryo izo mbaraga iterwa inkunga na Iran, ugasanga rero nubwo nta mpaka bafitanye ariko influence ifite kuri Hezbollah usanga ugera kuri Israel.
Hagati aho ngaho nyine twunganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika, Hezbollah uvuze ingufu ifite, urebye niyo igisirikare cyayo kirusha ingufu n'igisirikare cya leta ingabo z'igihugu za Liban, niyo ifite igisirikare gikomeye.
Ni nako bimeze Thomas, usanga leta ya Lebanoni nta ngufu ifite kugira ngo ikureho Hezbollah. Hezbollah ugasanga rero bakisha makeya iyo bagiye kuvuga kuri Hezbollah, kuko ntago bashaka gukoma rutendere kugira ngo bashwane bakore fibo, kugira ngo uribuka muri 2006 ubwo bashatse kuvuga bati reka Hezbollah ije mutwe w'ingabo dutwere igisirikare kimwe, baranze ugasanga ahubwo basa nk'abahanganye bahitamo kubyihorera bagacisha makeya Hezbollah, ugasanga ari bafite nk'ubwigenge bwa gisirikare n'ubwigenge bwa gisivili, wavuga ubutegetsi bwa gisivili, ariko ugasanga Lebanoni nka leta ubwayo ntishobora guhangana n'uwo mutwe wa Hezbollah.
Nasrallah nawe utegeka Hezbollah ntabwo ari mu nzego za leta,
ntabwo arimo, ariko afite influence ku badepite ashyira muri guverinoma, twavuga guverinoma y'ubumwe ya Lebanoni. Ubwo rero abadepite bafata amabwiriza n'amategeko kuva kuri Nasrallah.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu ngubu twarimo tureba ibyo bintu byose bishamikiye kuri iyi ntambara, aba Hezbollah, Hamasi, Abahuti, Irani, bose bayirimo. Niko se mwine impande zombi, ni ukuvuga bariya ba mbere bari ku isonga barwana Israel na Hamasi, bemeye gutanga agahenge k'iminsi itatu kugira ngo abaganga babashe gukingira abana indwara y'imbasa isa n'iyari yaracitse muri kariya karere ka Palestina, none ikaba igarutse kubira intambara. Ubona koko biyemeje gukurikiza aka gahenge k'iminsi itatu, kuko muri aya mezi yose 10 agahenge karananiranye gafite ingufu, mbese kagaragara kamara igihe, ubona bazagakurikiza kangaka k'iminsi itatu?
Urabona bo impande zombi zifite icyo bafite pressure, barabota igitutu, bareta igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugasanga leta zunumu za Amerika zibashira igitutu abanyaburayi ako gahengi nako karaterwa n'ukuntu imyifatire yabo n'ukuvuga ko nubwo babivuga gutyo usanga Israeli n'ubundi iri mu guhiga abayobozi bakuru ba Hamas abakuyosina wangira ngo ubusigaye wagiye mu mwanya wa wundi wa
Haniye
Irani usanga ubungu barara mu myobo numvise je wende bavuga ngo ahubwo abagenda yambaye imyenda y'abadamu ubarahigwa n'ukuvuga ko rutendiri yose ishobora gukomwa ari Isirayeli cyangwa Hamas ishobora guhindura ako gahegeye mu kuvuga.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Kuri telefone dufite David Nsengimana w'Imututu. Niko Nsengimana we?
Karamikarami.
Urahura komeye.
Muraho makuranya kuri minsi myinshi.
Iyi minsi myinshi. Imututu ni mu kahe karere? Twungurane inama n'umutumirwa.
Mu karere ka Nyanza ku Muyaga rwose.
Je, nuko. Ni mu ntara y'Amajyepfo.
Babarenze mu Rugara.
Nuko gusha ku ngingo rero.
Mbere na mbere reka ndashimira Ijwi rya Amerika kuri uyu mwanya mwiza muba mwahaye abakunzi banyu. Ngira ngo ntabwo mvuga byinshi cyane ko reka ngerageze dushe ku ngingo. Mbere na mbere ibikorwa bya Hezbollah murabizi intambara nta cyiza cyane. Ngira ngo umuntu wese arabizi intambara nta cyiza cyane. Na Hezbollah rero ibikorwa biri gukora muri aka kanya
ni Hamas Hezbollah yinjiyemo ari ku bundi intambara ni Hamas yayiteje yo muri Palestine. Hamas niyo muri Palestine
niyo mitwe yinjiyemo nyuma.
Yego,
ingaruka bizagira mbere na hambere bizagira ingaruka nko kuri Amerika ku nyungu za Amerika nko mu karere. Urugero niyo na nizo nakwita inspiring militant threatening regional stability byo birumvikana. Ikindi nta Isiraheli izarangira hari uduce twinshi nka UN yemeje ko ari state z'abayahudi bizarangira Isirayeli yobonye ifashe utwo duce twose nk'uko byabaye nko muri samu state z'abarabu 60% zikajya mu bice by'abarabu. Ikindi hari ibikorwa remezo byagiye byangirika kubera intambara ugasanga igihugu cyose kiba Burundi ugasanga ndetse amavuriro bagiye barasenya ntabwo biba byoroshye.
Nsengima, yego,
bizatuma habaho depending relation with the United States. Ibyo hari byinshi mububanyi n'amahanga Amerika bizagenda bihindagurika kubera ibyo bibazo biri mu burasirazuba bw'isi. Rero nkanjye ntabwo mvuga byinshi cyane bitewe wenda n'uko nari mbiye umutasi cyane, ariko numvaga nshaka kuvugana namwe naherukaga ku Ijwi rya Amerika kera.
Ndagushimiye Nsengimana, reka duhe n'umwanya n'abandi.
Murakoze cyane.
Umugoroba mwiza. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Dufite kandi Ingabire David. Ingabire we? Ingabire?
Ndabumva.
Urahura komeye?
Nasima Uwiteka.
Uherereye hehe? Ndabona nimero zawe arizo mu Burundi. Radio Ijwi rya Amerika. Ndabona Ingabire telefone ye idacamo neza. Nuko dukomeze rero. Niko se mwine uyu muntu Nsengimana David w'Imututu aravuga ati intambara nta kimaze irimo irasenya ibikorwa remezo ariko irahitana n'abantu, yanatangiye n'ubundi ihitana abantu binzira karengane. Bamwe bari bibereye muri festival ni nk'iserukiramuco y'umuziki n'ibindi. Mbese intambara ihitana inzira karengane cyane cyane. Nuko muri makeya ubungubu iby'iyi ntambara ya Hamas imaze guhitana n'abantu imaze guhitana muri make.
ye urakoze Tomasi no na n'umutumirwa wacu ndavuga wa telefone
ye Nsengimana
Nsengimana urabona impande zombi kugira ngo zumvikane ku ntambara biragoye ku mahoro biragoye kuko izi ntambara nkuko twavugaga ntabwo mu byukuri zirwanwa na Israel na Hamas uko tubivuga kubiragaragara hano kwishura ko aribo barwana ariko usanga iyo mitwe yose ifite influence ishyirwaho influence na Iran nyo kubana bako ari intambara ya Iran itera isha gutera Israel ikanyura muri iyo mitwe tumaze kuvuga ariyo Hamas nubwo Hamas bafite impamvu zabo na n'igice cyabo bacyatitse cyo bitafata muri West Bank nabo muri Gaza Strip ariko usanga ibintu maze kwangira nkuko twabivugaga ni byinshi cyane abantu maze gupfa habwo intambara bagiye nta mubare wavuga ko ni mubare baravuga ko ari abantu benshi cyane ukareba infrastructure ibikorwa remezo amavuriro imihanda amazu ni ibintu bavuga ko bizatwara indi myaka kugira ngo byubakwe
n'amafaranga menshi cyane
n'amafaranga impunzi abantu bamaze kuba impunzi mu gihugu kuko buri munsi habaye impunzi akantu barimo nk'impunzi kandi bakaba kuri izo mpunzi zivangwamo nacyo kibazo kitugira ngo Thomas izo mpunzi bizamo n'abayobozi ba Hamas bihisha mu mpunzi nazo ikibazo Israel ifite kugira ngo igere kuri abo bantu bita abarwanyi ba Hamas gishobora kubatandukanya n'abaturage usanga bivanze rero yajya gutera ahantu bakavuga ati yisa abaturage kandi n'amaripoti atangwa na Hamas usanga nta bandi bantu bari bigenga independent media nk'amwe ba Voice of America cyangwa za BBC kugira ngo zijyeyo biragoye
ugasanga rero
information itangwa na Hamas ubwayo ibyo bintu rero nabyo biragoye kumenya umubare nyawo w'abantu ariko wasanga wende Hamas muvare uvuga ni munini cyane ariko mu byukuri bo hari kibazo cyo kwara abantu benshi bapfuye hari ibikorwa remezo bimaze kwangizwa bikaba rero ibyo bintu biteye ikibazo isi yose Amerika yabona irahagaze Uburayi burahagaze Israel nayo ubwayo ugasanga ifite ikibazo cyo ati byagenda gute kugira ngo tubone amahoro arambye
yego aho nyine nkuko wabivuze Hamas niyo itanga imibare y'abantu bapfuye ku buryo nyine kujya kureba abantu bigenga biragoye hagati aho nyine ministeri yayo y'ubuzima hariya muri Gaza kubera ko Hamas twibukiranye yuko ari itegeka Gaza kuva mu 2007 nuko ivuga rero ko abantu barenga 40,000 b'abasivili bamaze gupfa muri Gaza hanyuma abandi baturage urebye barenga 2,000,000 b'abanyapalestina nabo bavuye mu byabo ariko ku rundi ruhande nanone muri Israel abaturage barenga 100,000 nabo bavuye mu byabo ubu ngubu bacumbikiwe hehe
urabona bagiye bacumikwa nk'uko gye na Tel Aviv na Jerusalem iyo ubonye Jerusalem hari amahoteli acumbikiye abantu bava muri ibyo bice harimo bice byo kuri ku ruhande rwa Lebanoni baterwa na Hezbollah buri gihe kuriyo kuri mipaka na bamwe bavuye ku bice bituranye na Gaza usanga bamwe bacumbikiwe Tel Aviv bacumbikiwe Tel Aviv na Jerusalem ariko mu by'ukuri urebye Israel yateguye ibyo bintu byose kuko ni gihe bahora muri iyo ntambara baba bateguye amahoteli hari n'abadashaka kuvayo bakavuga batwebwe ntabwo tuvayo turahangana kuko urebye majorite y'abayisiraeli majorite bose ni abantu iby'umutekano bazi kubyirindira kandi usanga bose bamwe bose ari abasirikare ariko bose usanga bashoboye kwirindira umutekano wabo
mukanya uvuze ko na Hamas ubwayo ifite impamvu zayo zo gutera yateye igisobanura kwishaka iki
Hamasi urabona bo nta no bavuga ko batera bashaka impamvu iyi ni yahubwo impamvu bavuga bati Israel nigomba kuva mu bice byacu bivuga ko ni ibintu bimaze igihe Thomas baravuga bati bari under occupation bivuga ngo basa nk'abategekwa bafashweho bugwate bashaka kwigobotora abayisirayeli ibyo rero bagaza ugasanga na yisi Yerusalemu ugasanga barayishaka kuko urabona na yisi Yerusalemu yatwawe muri 67 ariko mu byukuri niyo yisi Yerusalemu na Gaza ubwazo ntabwo zari independa ntabwo zigengaga twibukiranye ko Gaza Strip yari yategekwaga na Misiri ariyo Egypti iyi ngiyi bita West Bank na yisi Yerusalemu byategekwaga na Jordan ugasanga rero ibyo bintu rogotse niba koko muvuga ngo murashaka ko babigenda bavuga abara batuye bene wabo ba Palestina kuki mwebwe mutahaye ubwigenge abantu mu gihe mwategekaga ibi bice icyo kibazo rero
kandi hari umwanzuro nyine wo mu 1948 umwanzuro w'inteko ishinga amategeko nanyugwe inteko ishinga amategeko inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi Conseil de Sécurité Security Council ivuga yuko agomba kuba leta ebyiri ya Palestina n'iya Israel none abarabu nibo banze guha ubwigenge bene wabo babarabu mu muri Palestina
kuko urumva icyo gihe icyo gihe ibyo bice byose ntabwo ari byari bitegekaga ibyo bice maze kuvuga ibice bimwe byategekwaga na Jordan na East Jerusalem itwariye hamwe na Gaza Strip itwarwa na Misiri ntabwo bigeze babitanga ahubwo wasangaga ibyo bihugu ariyo bitegeka bigeze rero mu ntambara ya 67 nibyo ibyo bice byatwawe bigaruriwe na Israel ni ugezeyo rero birambitse naho ngaho buriya nkatu tugendera aho ngaho Yerusalemu usanga icyo bita isi Yerusalemu ari naho bita Old City ariho nawo amuzi igiti bita Al-Aqsa Mosque niho biri hose ibyo rero byategekwaga na Jordan Jordan babibakuraho ariko ntibigeze babitanga urumva uwo mwanzuro nubwo watanze nkuko umaze kubivuga ntabwo wigeze ushyirwa mu bikorwa
ku ruhande rumwe
abarabu rero ubu ngubu bagize no kwigira nyina nyinshi bakavuga ngo barakunda abapalestina ariko mu by'ukuri icyo gihe ntibabikoze ahubwo ngira ngo uko urumva icyo gihe n'abaturage babaga bari bakiya cyane ariko abaturage bamaze kuba benshi rero abapalestina bari muri mu gice cya Yorodani buryo ugiye Yorodani irimo igice hafi 50% y'abapalestina babaye abayorodaniye
hanyuma
ikibazo gikomeye ako karere
hanyuma nanone Isirayeli wavugaga mu burasirazuba bwa igice cy'uburasirazuba bwa Yerusalemu nicyo kirimo naruya rukuta bakomeyeho cyane bita urukuta rw'amarira
Temple Mountain Temple Mountain
nibyo bambuye Yorudaniya muri 1967 niyo yari ihari
niyo yari ihari icyo gihe bari bayihaye nka trust bari baravuze bati aka gace Yorodani ni yari ishinzwe icyo gihe aho hantu kuko buriya hari aba iyo ugeze isi Yerusalemu hari amadini menshi y'abanyagatulika orthodoxi niho hantu abantu bose abayahudi n'abayisilamu maze kuvuga hari Al-Aqsa Mosque ugasanga abaorthodoxi bari ahangaha abanyagatulika holy trinity aho ngaho icyo gace rero bari bagatanze bavuga ati kugira ngo inzira y'itaki itagatwara yonyine tugiye kwakira amaboko ya Jordani ariyo bita indagizo bayiza mu kinyarwanda bita indagizo niyo basaga nka bayihaye indagizo ariyo bayirebera mu mwa komite nasiyonali
yee kuko aho hantu hose ayo madini yose avuga ko ari ahantu hatagatifu hayo
cyane
Radijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira n'impuguke inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga Frank Mwine ni kuri intambara yo muri Israel na Gaza na Hamas n'iriya mitwe yindi Hezbollah abahuti bo muri Yemen na Iran babyinjiyemo yego abahuti bayirimo ariko urebye bo ntabwo barasa Israel ahubwo barasa amato anyura mu muhora wa Suez uyu muhora twibutse ko uhuza inyanja ya Mediterane inyanja itukura bikagenda bikagera mu nyanja y'Abahinde ivuga yuko abahuti bavuga yuko badashaka yuko ayo mato agemurira Isirayeli iby'ikeneye by'ibicuruzwa ariko rero ntabwo amato anyura muri Suez ajyana ibicuruzwa muri Isirayeli gusa bifite izihe ngaruka ku bucuruzi mpuzamahanga muri iki gihe
bifite ingaruka kuko ureba na Amerika ubwayo imaze igitwarayo ubwato bwa bw'intambara ubwongereza nabo nuko nayizere ejo bundi igihe hari uwigeze kubarasa kuko ndibuka hari ubwo bavuga ko abahusi bateye igisasu baba baragiteye kizajyuzarimo cyangwa tiyabiri ntabwo nibuka neza ariko ndivuga ko bigeze babivuga gutyo kuko nayizere yahise ibarasa rwose yohereza intambara indege z'intambara irasa kuri Repolo hari n'ahantu bavuga ko yarashe ibirindo byabo aho babika ibisasu depozi ibisasu ariko nkuko bazaga iyo urebye aho hantu hanyura ubwato bwinshi cyane ubucuruzi biva mu Bushinwa kugira ngo bigiye muri Amerika biva muri Amerika bigenda hariya no muri Middle East n'abara bose usanga rero n'ibintu bihangayikishije ibihugu bya rutura ku buryo nabo usanga bahakize ubwato bw'intambara banakurikiranira hafi ibirimo kubera muri ako karere.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Hagati aho ngaho nyine Minisitiri w'Ingabo wa Amerika aherutse koherezayo ubundi bwato bunini cyane butwara indege z'intambara aircraft carrier ya kabiri cyangwa se porte avion mu Gifaransa ya kabiri muri ako karere kugira ngo bakurikirane nyine babe biteguye mbese mu guhashya ibyo bitero nungu. Noneho rero muri ibyo ngibyo by'ingaruka hari umukunzi w'Ijwi rya Amerika itangishaka Henrik yanditse ati ingaruka nuko bari kutwicira isi batwanduriza ikirere n'ibyo bisasu byabo ubundi Afrika twakabaye tubafatirana tukiyubaka bo bari mu ntambara bakazazivamo basanga twarabataye tutakibakeneye ariko Afrika natwe kwisobanukirwa byaratunaniye neza kabisa nuko none ibingibi itangishaka avuga ati agatahunga nyine yabyanditse kuri Facebook Ijwi rya Amerika VOA radio yacu niko se Frank ibingibi itangishaka avuga ati biratwikira isi biratwanduriza ikirere n'ibisasu byabo n'ibisasu byanduza ikirere byanduza imyuka duhumeka
ibi biranduza rwose ntiwamenya n'ibisasu batera burya iyo urebye ibisasu batera iyo intambara yaje bakira ibyo bashatse ibyo byose ariko ikintu tukwiye tutagomba kwirengagiza ni uko ubisi aho igeze iri hamwe nicyo bita ngo n'umudugudu ubu isi yabaye umudugudu rwose kugira ngo Afurika ibeho uburayi nabo buriho neza twayurebye kuri covid wigeze gutera mu 2022 habaye uko isi yose ihagarara ibijyanye n'ibihumanya iyi myuka yose ubona itera ubushyuhe isi iri mu gushyuha ariko usanga n'iyo izo ntambara zirimo ibyo byuka biterwa n'imbunda zabo n'ibindi bintu bari mu gukora tutazi burya rero ibi bintu by'intambara hari n'ibikoresho bakoresha utaramenya ugasanga rero urabona iyo umuntu ubona nk'uko Israeli tekinoloji ifite wo kugenda akajya mu kindi gihugu buceke igakora ikindi gihugu kitabizi kandi icyo gihugu yibita ibibazo na Israeli yewe hari bo mvuga nti hari n'ibintu twebwe ibyo bikoresho by'intambara ibihugu bifite tutazi ariko rero nk'uwo muntu wacu yavugaga usanga mu by'ukuri isi irabaye umudugudu kugira ngo uvuge ngo yewe nzakora iki ngiki ikindi gihugu cyangwa isi yibagirwe biragoye ahubwo ni ugusenga cyane kugira ngo izi ntambara zihoshe zirangire kuko ntashobora gukora ni nk'uko bavuga ngo iyo umuturanyi yarwaye ibicurane nayo biragufata
yewe aho ngaho ndakeka izo ngizo ari inzozi kubera ko nawe urabizi kuva isi yabaho abantu isi n'ubundi ni abantu niyo yayo bahora mu ntambara kubona uko zizarangira gusenga sinzi none se abasenga ko ntacyo bitanga
kamati iyo umuntu yahira mu nzu afata ahantu hose burya iyo abantu bananiwe kureba gushaka impamvu zikemura ibibazo biyambaza Imana iyo ugiye ukareba isi yaremwa twebwe wabonaga isi yaremwe n'intambara intambara za kabiri zose imyenge ya mbere yo ku isi yose abakoroni icyo bita slave trade zabayeho abacakara ibyo byose yabaga intambara iyo rebye ibihugu byacu bya Afrika byose kugira ngo binaremwe byaremwe mu ntambara iyo bakubiba tu Rwanda rukaraga ubwo gatoya cyangwa urundi rwabo gatoya ibihugu bya Tanzania n'ibyariho so Afrika yose yabayeho kugira ngo n'ubu ivuga ngo ni igihugu kimwe iki ngiyi bita u Rwanda cyabayeho kubera ko hari intambara zabaye abantu nicyo gikomeye cyane uko bivugaga
nuko noneho rero itangishakara kandi kantu avuga ko umwafrikaniste koko ati twari dukwiye kwibuka bakazasaga twara basize tutakibakeneye akongera kandi kantu atari ku Afrika natwe kwisobanukirwa byaratunaniye aho ngaho ho hari icyo hareka comment wakoraho
ye umuntu cyo yakongeraho nuko kwisobanura nuko nubundi cyabaye umukudu nuko kwa Afrika ubwayo none se Afrika ubwayo ifite iki ishobora kwikorera itiyambaje bari abantu bavugaga abanyaburayi n'abanyamerika kuko yubo ucukura ufite ikawa n'urugero twebwe dutuza amakawa muri Afrika izo kawa sura byenza gutura zirya urazikora iki izo banywa muri Afrika ni nkiya cyane ugiranyije n'izo batwara mu Burayi none zizakurota tuvuga hari za technology yose baradufata ibintu bakabikora muri Afrika bakabitwara mu Burayi kugira ngo bakwemo ibindi batuzanira nuko isoko kugira ngo ucuze isoko zarikura he isoko ryacu y'abanyafrika irinini riri mu Burayi abirabura abanyafrika ubwabo nkuko yanabivugaga koko natwe tureka turi mu ntambara n'isi igihugu gitugaho ni iki reba Congo reba na Nigeria reba muri Central Africa nacyo reba muri Mozambique reba na Afrika ubwayo nta mahoro ifite ni ukuvuga ko nta koperasiyo ifite n'ibyo bashyiraho by'ibyemezo kugira ngo bakorere bashyireho icyo bita free trade area irakora neza so natuvaguho tufite ibibazo kugira ngo rero Afrika ubwayo ngo ikore ngo bariya izasange bimaze gutera imbere nabyo biri kure nk'ukwezi
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda umutumirwa Frank Mwine ni inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga insanganyamatsiko ni intambara ya Hamas yagabye kuri Isirayeli guhera mu kwezi kwa cumi gushize intambara rero ikaba imaze amezi cumi arengaho gato nibyo rero turimo kuganiraho n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika dufatanyije kuri telefone niyo mpamvu dufite Freeman Freeman we urahura komeye
mukomere n'amahoro n'abitashimano
iwabo wabeza ni mu kahe karere
iwabo wabeza ni mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga niho nanjye ubundi kubarizwa nkaba nitwa Freeman Wanene aba mbahamagaye ngira ngo nanjye ngire icyo nabatangaza ariko kuri uwo mutumirwa ikintu yaravuze kijyanye nuko ngo isoko ry'abanyafurika ngo riherereye Burayi icyo kintu tugomba kuba dufite mu mutwe w'abirabura w'abanyafurika nkatwe tukabanza tukiyumvisha yuko mbere yuko n'ayo masoko bavuga ngo wenda ngo ibintu byaba bivanywe inaha bikajya mu Burayi nibuke yuko mbere yuko ibyo byose bibaho habanjeho commerce.org ni ukuntu abantu twavaraga ibiribwa wenda tweza tukabijyana ahandi hantu bakabyeza nabo bakatuguranira ibyabo beza ari nako noneho abazungu baje bagatangira kuzajya ko bya bintu babyijyanira iwabo bakatwisukisha utundi tuntu two tw'impenda abana kugira ngo batwumvishe yuko ibyo bintu baduhaye aribyo dukeneye cyane kurushaandi kiri kubaha kandi ibyo turi kubaha aribyo dufite agaciro ariyo mpamvu ubona na ziriya ntambara zigenda zibaho ugasanga ziriya ntambara ziba zifite abantu baziri inyuma bazishyigikiye kandi bakomeye n'ubwo bikomeye cyane hano ku isi bigenda bizitera inkunga bagakoreramo ibintu byinshi byabo bitandukanye by'ibanga nko kugerageza ibitwaro byabo bya kirimbuzi kugerageza intwaro zabo kugerageza igisirikare cyabo kugerageza ikoranabuhanga bagezeho twebwe tugahugira muri ibyo aya makuru itangazamakuru byaho nabyo bigenda bikora bikaturusha ijambo bikaturusha ibitekerezo gukora ibyo birimo biragenda bisoma impande n'impande ariko natwe n'abanyafurika tugomba kugira icyo kintu cyitwa patriotisme cyangwa se panafricanisme tugakunda afurika yacu tukabumwe kumva yuko n'abanyafurika bo kiriya kintu barakoze cya traité de Versailles kiriya kintu natwe tugomba gukora traité d'afurika tugakuraho ibintu batubwiye ngo mwebwe waba ngaba wenda ngo abanyarwanda mugarukiye ha abakongomani mugarukiye ha abarundi mugarukiye ha Uganda mugarutse afite tuka kipawo kiro kete dafrika ya kisha cha tukavuga tahubwo ibintu baduhaye no kudishuka kwa abantu bakubwira ngo abuganda bagarukiye abanyarwanda bagarukiye usanga hakurya y'uwanyu hariyo masenge hakurya y'ahandi hariyo nyokorome hakurya y'ahandi hariyo umuvandimwe wawe ukwibabuze kintu ukuntu abo bantu baza bakabakira iki batandukanye kandi mu umuryango umwe muri amaraso amwe nkumva njyewe ni ibintu bitampesheje agaciro nk'umunyafurika kandi bigatwegesha agaciro umunyafurika uwo ari wo hose ari nayo mpamvu njyewe mpamagarira abanyafurika muri rusange ati tugomba gukora traité d'Afrique iriya Union Afrique tukayiha agaciro kandi tukayiha ingufu kugira ngo tubashe gutera imbere kandi tubashe kwiyumvisha yuko isoko si abazungu, ubumenyi si abazungu, ubuhanga si abazungu, ahubwo natwe turabifite kuko niyo ugerageje ukareba muri byinshi bitandukanye byagiye bibaho hano hanze, yaba ibyamamare, yaba bagiye bakora ibintu bitandukanye, abirabura ntibaburagamo.
Yewe nene,
abirabura ntibaburagamo, ari nayo mpamvu nkomeje kubashimira rwose. Aho ubundi ziriya ntambara abazungu barimo barabikina bakora ibyabo.
Freeman wanene, reka ngushimire, reka ngushimire igitekerezo utanze. Wanene ndagushimiye cyane. Nawe Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi Kinyarwanda. Urakoze rwose. Reka duhe ijambo n'abandi. Nuko Ijwi rya Amerika, niko se mwine aba bazanye abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bazanyemo Afrika igihe Uburusiya butera Ukraine, byagize ingaruka zihita zigaragara kuri Afrika, none abanyafurika barahaguruka bajya kugerageza kushyiramo ijambo ryabo kugira ngo byibura ibi bicuruzwa cyane cyane ibinyampeke bituruka muri Ukraine no mu Burusiya bikomeze bigere muri Afrika. Ariko muri intambara ya Hamas na Israel abanyafurika ntaho bagaragara. Wamenye impamvu?
Nuko urabona Ukraine itewe n'Uburusiya habaye huko ingano yari bakoramo imigati, farini, ibyo bakoramo ifarini byo bakoramo imigati n'ibindi byose, ibyo bintu bikirwa cyane muri Afrika. Byafashe rero byatumye byagize ingaruka ku banyafurika kuko iyo miceri ntabwo umuceri ariko ndavuga ingano imigati n'iki byose n'ibintu n'abantu bose batungwa n'imigati cyangwa amacapati ibintu byose bikorwa mu ifarini. Urabona Ukraine n'Uburusiya mirongo ngirango itanu cyangwa mirongo itatu ku ijana by'ibinyampeke bikorwamo ifarini byaturaga muri ako karere byagizeho ingaruka rero. Ariko rero iyo urebye intambara ya Isirayeli n'abahamasi nta bintu bikorwa cyane bituruka aho ngaho biza muri Afurika ku buryo bifite icyo bita ingaruka directoma. Ariyo mpamvu ngira ngo ubona nubwo babivuga gutyo Afurika ibigenda mu make, uretse South Africa niyo ubona ifitemo inyungu ijya no mu nkiko ikarega n'iki yose, ariko ibindi bihugu usanga kuko bifite n'umubano mwiza n'Abanyamerika, kandi Abanyamerika uzi ko ari abanywanyi ba Israeli ntabwo ushobora gufata umwanzuro kuri Israeli Amerika kugira ngo nikurebesha ikijisho, ngira ngo niyo mpamvu ubona nta bintu cyane cyane Abanyafurika bakomba kuri iyi ntambara ya Israeli na Hamasi.
Peterori se ntabwo iyi ntambara ishobora kuyigiraho ingaruka ku buryo ibiciro bya peteroli n'ibiyikomokaho bishobora kwiyongera? Oil
nibyo na n'ubu biri hejuru, ariko iyo urebye uretse ibyo bitero wavugaga bituma ubwato bitagenda neza, ariko usanga za proxy cyangwa abantu bashishwa na Iran bari selective mu kinyarwanda, ni ukuvuga ngo bararobanuramo nk'ubwato babona bufiteho nk'idarapo y'Abanyamerika cyangwa Abongereza cyangwa abantu bashyigikiye Israel, usanga ari ubwataka. Ariko muri rusange amavuta rwose ibikomoka kuri peteroli muri Afurika biraza mbona nta kibazo cyane, wenda kamwe na kamwe, ariko nta bibazo bya peteroli biterwa n'intambara ya Isirayeli yari yagize ingaruka kuri Afurika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Frank Mwene, hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Tuyisabe Evariste watwandikiye ati uwo bikunda ambarize mbe igisirikare cha Palestina citwa gute igisirikare cha Palestina kibaho
igisirikare cha Palestina ni mitwe ntabwo wabyita mitwe kuko igisirikare ni state misteti Israeli aba Palestina rero ntabwo ari igihugu ni wavuga ko ari imitwe irimo nabo ntabwo ari organize kuko bafite n'ibice bibiri ibya fata ariyo iyo wakwita PLO ari wa mutwe rusange wa kubumbira hamwe ntabwo bawemera Hamas ntabwo kugira kuva 1967 ntabwo uwo mutwe bawemera buryo bakisemo kabiri ariko nako Hamas ubwayo ntabwo ifitemo imitwe yitwaje intwaro ntabwo bava ko ari igisirikare ariko bava ko ari imitwe yitwaje intwaro ariyo irwana na Israel ariko ntabwo sizi ko ari igisirikare ariko ingina imitwe yitwaje intwaro kuko igisirikare iyo turi igisirikare burya hari imitwe tuvuga igihugu ariyo state nko kuvuga state of Israel cyangwa state y'u Rwanda igira ingabo zayo ariko iyo bitari igihugu tura kwita imitwe yitwaje intwaro
yego kuko erega nubundi tuba tuvuga ngo Palestina abantu bashobora gukeka yuko ari igihugu kigenga ari igihugu kiriho nubwo ababizi nyine twebwe tuba tuzi neza ko atari igihugu kidafite ubwigenge kidafite ubusugire nk'ubw'igihugu na leta yacyo nibirango bigendana n'ubusugire nk'ifaranga igisirikare nyine inzego z'umutekano n'ibindi ntabwo abantu baba babisobanukiye rubanda rwagiseseka ntabwo baba babisobanukiwe ndakeka ariyo mpamvu uyu tuyisabe Evariste abajije mba ni iki kibazo mbona ko gifite ireme ariko nawe uko ugishubije ndibwira yuko bisobanutse neza tuyisabe rero Evariste mu magambo makeya Palestine ntabwo ari igihugu kigenga gifite ubusugire niyo mpamvu nta gisirikare gifite nk'uko umutumirwa Frank Mwina amaze kubisobanura ni imitwe gusinyanya gihariya ifite intwaro ariko idafite nayo ubumwe ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite niyo nzima Saif Al Marco niyo nzima urahura komeye
ndaho ndashimye imana
uherereye hehe ko numva uri mu rusakuza
ndi Burundi Bujumbura
ye wagana ku ruhande gato ya ku buryo ibyo bintu bikuvangira ubyitaza
ubu ni bagani sawa
ye ni sawa gusha ku ngingo rero
je kuri ibyo bya Palestina na Israeli ugerageje kuraba intambara yagize ingaruka ku isi yose burya mu kigobe cy'abarabu hamaze kuba hadatekanye kujya aba Hezabroni yagumye ibura buzi bwacyo bwunguruje imizigo turageje kuraba byaragize ingaruka cyane ku isi yose kandi n'intambara ibona itazotorenyesha kubera gerageje kuraba ibihugu byigize ibihangange nka Amerika byaragiye cyane cyane biraburizamo umugambi w'amahoro bujya ijya ntambara iri nka Amerika iyifite mu ntoke buje Israel kubera Israel ari nk'umwana wa Amerika umunsi ntambara buje yorari hehe kandi Israel ugerageje kuraba nta igihugu gikomeye cyane mu ntambara kubyo mu gihe Amerika yovuga ati turabikuye ko turabakuye hamwe ko umunsi umwe iyo ntambara buje yorara ihagaze
ariko se niyo nzima buretse dusubira inyuma gatoya ibyo ngibyo uvuze ni ibitekerezo byawe ariko se iki kiganiro tukigitangira wagikurikiye noneho mu magambo makeya ibyo uvuze nyine n'ibitekerezo byawe kandi ntabwo mfite ububasha n'uburenganzira bwo kubikubita hasi uko nishakiye gusa twungurane inama umutumirwa Frank Mwine yasobanuye neza ukuntu Isirayeli yugarijwe kuva myaka na myaka n'ibihugu bidashaka kwibaho turabyemeranwaho
cyane ndabyemera
none nimba hari abantu bafashe icyemezo cyo kujya gufasha umuntu kwirwanaho umuntu udafite imbaraga umuntu ukikijwe n'abantu bashaka kwava ku isi ubwo ngubwo urumva abo ngabo bashaka kumufasha bafite amafuti reka dufate nk'uburundi igihugu cyawe tuvuge ko ntabwo ariko nifuza ko bibaho ubwo giye nifuza ko ako karere kagira amahoro none ufata uburundi ubugira Isiraheli ibihugu byose bikikije uburundi bishaka ku burundi buvoko kwise noneho amahanga akaza akavuga ati oya ibyo ntabwo tubyemeye reka dufashe uburundi tubutize intege tubutize imbaraga bwirwaneho ubwo abo bantu wabateribuye
kuri byo ucugaruka kura mbega Isiraheli yabayeho gute Isiraheli dufata twe tuzi ni Isiraheli ibayeho n'intambara ya kabiri y'isi
Niyonzima uri kudusubiza inyuma mbabarira rwose uri kudusubiza inyuma umutumirwa ibyo byose yabisobanuye ukuntu Palestina yabuze ubwigenge yabisobanuye ahubwo nagira ngo twungurane inama niba ubishoboye uze gusubira kuri internet cyangwa se YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga z'ijwi rya Amerika nko ku rubuga radio yacu vewa.com wongere usubira inyuma ukurikira umutumirwa uko yabisobanuye hanyuma ibyo bitekerezo byawe byose ubihuze n'ibisobanuro yatanze ndakeka uriza kwikuriramo ibisobanuro ndagushimiye cyane
Salama.
Yee. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nyine nk'uko maze kubivuga, iki kiganiro mushobora kugikurikirana kuri wa3@, radio yacu vewa.com, n'izindi mbuga nkoranyambaga zirimo Facebook na YouTube, ni kuri VOA radio yacu. Niko se mwine, wigeze gukomoza ku bibazo by'ubucamanza Afrika y'Epfo irimo, twibutse abateze amatwi ijwi rya Amerika ko Afrika y'Epfo yagiye kurega Isiraheli mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera Afrika y'Epfo ivuga yuko Isiraheli nyine irimo ikora genocide muri Gaza muri intambara urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera n'urwaroni ni ICJ mu cyongereza mu magambo ahinnye cyangwa se Cour internationale de justice mu gifaransa CPI, CPJ, nuko bigeze hehe.
Uribuka ko ngira ngo tugize no kwikunoza mu kiganiro cyanyu ntabwo nibuka neza ariko
ni muri iyo minsi yakurikiye yego. Twabikomoje twabiganiriye mu minsi yakurikiye
kirego. Urubanza rwaciwe rwavugaga ko Isiraheli mu byukuri ntabwo ahubwo bayisabaga ko nta bayisabaga ko ikore ibishoboka byose kugira ngo genocide abone kuba ko ntabwo bigeze bavuga ko yakoze genocide ahubwo bavuga ati mukore ibishoboka byose kugira ngo genocide itaba ibyo rero Isiraheli yashingiyeho ibiti ntabwo twebwe n'ubundi buryo twakoraga twageragezaga kwitabara kuko kuva itariki ya karindwi ibikorwa byose dukora bya gisirikare ni ukwitabara kuko twaratwe kandi igihugu byose bifite ububasha natwe n'uburenganzira bwo kwitabara urwo rubanza rero ntabwo uretse ahubwo bavuze ko bagomba gukora ibikorwa byose bituma ibikorwa byose bimeze bitaba baracyakora ubushakashatsi bundi kugira ngo barebe niba koko ibyo bintu urubanza baracyagutegereje icyo rero ahubwo icyabayeho ni urundi rubanza kugira ngo nabwo urabwibuka rwa ayo witaga CPI
uruya rukiko mana bya mpuzamahanga ruhoraho ICC mu magambo y'indyo cyongereza
ubwo basinjaga minisitiri w'intebe wa Isiraheli na minisitiri w'ingabo na n'undi muntu bari batatu bavuga bati bagiye kwitwara mu rukiko urukiko ni rwemeza ko ibyo byabaye kuko n'ubundi basaba urukiko nabo basaba urukiko
umushinjacyasaba urukiko yego nyine ariko rero ntabwo ari bamwe mu bayobozi ba ministri ba Isiraheli bonyine gusa barimo nyine ministri w'intebe Benjamin Netanyahu uyu mushinjacyaha w'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI ashakisha ahubwo harimo na bamwe mu bategetsi ba Hamas barimo na Sinwar ndakeka haniye nawe yari arimo ariko yarapfuye ejo bundi yiciwe i Tehran bararega Isiraheli ko ari yishobora kuba yaramwisha ariko ntakibivugaho kugeza ubu ngubu nuko mu magambo make ya rero izi manza zose ziracyaraho ngaho inkiko nta mwanzuro zirafata mu magambo make
nta zirafatwa nkuko ubikomojeho wasangaga ari abahamasi baravugaga bati urukiko twebwe baraturenganya Israeli nekavuga iti natwe muraturenganya kuko tube turirwanaho ahubwo mwatandukiye mwagiye kure mwarengereye izo rero manza zose ubu nta mwanzi zafatwa ugerageza gushinja Israeli cyangwa uvuga uti ibyo aba bantu nkuko CPI kugira ngo ivuge ati urukiko rwemeje abantu bazafatwe na rwa rukiko rwaga rwa CPG ariko igihugu aho buri ibitangaza abantu ni ukuntu Afurika y'Epfo wasangaga yivanga mu bibazo ya Palestine na Israel nibyo usanga hari cyane ubwo ni politike Afurika ipo ifitemo izindi nyungu abantu batazi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko muri make nk'uko twabivugaga nta mwanzuro urafatwa twashingiraho mu mategeko dushinja kanaka
gusa nanone twanzura kuri iki kintu inkiko zemeye kwakira ibyo birego mu magambo makeya ziracyabisuzuma
CPG yari emeye iracyabisuzuma CPG iyo ubushinjacyaha burasaba iyo maze gusaba abacamanza mu rukiko rw'ibanze rwita preliminary niho ureba ko ibyo bintu mu by'ukuri ibyo basaba ubucamanza ari byo bamara kureba koko ari byo bakatanga icyo bita impapuro zifata bari abantu ariko nta mwanzuro wari wafatwa n'urukiko bamwe bakanavuga ko bizagorana kuko rero urukiko zombi CPG na CPI abanyamerika batangamo amafaranga menshi cyane wibuka ko nubwo ahubwo bigeze bavuga CPI hari hanjye wa mudamu munyagambye bitaga
Bensouda yego
Fatima Bensouda yagerageje gutanga yari yaratanga bari bari impapuro zifata abanyamerika icyo gihe wari minisitiri w'umutekano bitaga Bolton aramubwira ati CPI ni ikintu gipfuye gitegereje guhambwa kandi umuntu wese uzafatira uzatanga impapuro zifata abanyamerika tuzamushyiraho sanction cyangwa ibihano ntazongera kwinjira muri amerika kugira ngo byagiye gutyo birayoyoka na Fatuma ageze igihe avaho amazu urafatwa ku birebana n'abanyamerika bashinjwaga ryabaye muri Iraq ngira ngo no muri Afghanistan
no muri Afghanistan nibyo hanyuma mu magambo makeya kubera kwiza inkiko zitera urujijo twibutse abakurikira ijwi rya Amerika ko urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rurira he ariko ni leta ziregamo leta sibyo
nibyo tumara
hanyuma urukiko rwa kabiri ni urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho ICC mu magambo ahinnye y'icyongereza cyangwa se CPI mu magambo ahinnye y'igifaransa rukurikirana ibyaha bya genocide ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu rwo rero n'urukiko mpanabyaha koko ariko rugakurikirana ku bantu rugakurikirana abantu ku giti cyabo kandi bakomoka mu bihugu byananiwe cyangwa byanze kubacira imanza cyangwa se ibyo byananiwe biba bishobora kuba bifite n'ubutabera bujegajega narwo rurira he ariko rwo rukurikirana abantu ku giti cyabo ndibeshya
ntabwo wibeshye ni nayo mpamvu urwo rukiko rwa CPI abakabwiye baravuga bati urukiko rwanyu rurunganira ntabwo rufata ibyemezo kereka inkiko zacu zaranyuze abarenga ku matwi demokarasi bari abantu muvuga ni abantu bitwaje intwaro ntabwo ari igihugu ugasanga rero CPI izagirana ikibazo cyane cyane n'inzego za Israeli kuko irahishwe cyane n'abanyamerika kugira ngo ifate abo wise abantu ku giti cyabo ni ibintu bibanye kandi na rwa rundi maze kuvuga zose zirira nk'uko bivuze na rwa rundi maze kuvuga rureba igihugu kugira ngo uzemeze umwanzuro numara gufatwa habe n'ufata abantu nabyo biragoye kuko iyo urebye ibyo bihugu tumaze kuvuga nizo nzego na nizo nkiko abasirikare bafite babo ku giti cyabo n'ubundi biyambaza ibihugu kandi ibyo bihugu byinshi cyane bitinya Abanyamerika. Ugasanga rero niba najya mu kakanama wiswe k'umutekano Security Council kugira ngo bazafate umwanzuro uzatuma Israeli n'igihugu cyangwa abaturage ba Israeli bagira ikibazo n'izo nkiko nabyo biragoranye Abanyamerika bakibashyigikiye.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabona tugenda tugana ku mwanzuro w'iki kiganiro, ndibwira yuko Estron Anto Joseph niyo mazina yaduhaye kuri Facebook VOA Radio yacu, ndizera ko ariwe munywanyi w'Ijwi rya Amerika tugiye guha ijambo bwa nyuma. Josefu yibereye mu rusaku rwose, nduzi nimero yari yo muri Kenya yibereye mu bindi. Josefu, ntabwo turi kumvikana na Esro Anto Josefu watwandikiye nyine ayo mazina kuri Facebook VOA Radio yacu. Niko se Frank, ubu ngubu ubirebye amaherezo n'aya iyi ntambara izarangira, izarangira gute? Kuko hari n'abantu bakiri imbohe muri mu maboko ya Hamas, hari abapfuye, ibyabo ubwo ngubwo byo bizagenda gute? Ninde uzatanga impoza marira
abapfuye nyine ngo kubaze kuvuga ni benshi benshi cyane n'abahari n'abari ku ngubu uretse ko bagenda bakura umuntu umwe inkeje bundi bahari umuntu bapfuyeyo muri Gaza Street, ariko abakiriyo ni benshi ni hafi ijana. Abo bantu ni abantu benshi cyane nta n'ubuzi ukuntu babayeho. Ikindi rero nk'uko wabaza gutse izi ntambara amaherezo ni ayahe? Iyo urebye aba bantu bombi ari abayisraeli buriya bafite intagondwa. Nk'iki gihe hari intambara irimo kubera muri Israel na Siriya ariyo bita West Bank. Muri West Bank bari mu kurwana kandi icyo gihugu icyo gice nicyo cyatujyaga na fata wasangaga ntabwo ari intagondwa nka Hamas.
Ni naho perezida w'ubutegetsi bwa Palestine ari akorera,
yari akorera aguhingira ngo niwe Mahmoud Abbas. Wasangaga abo bantu bo bakisha makeya cyane bataka twumvikane na Israeli. Ariko ikibazo njye mbona gikomeye cyane ni uko abo bantu bose b'Abapalestina ntabwo basa nk'abigenga mu myanzuro n'ibitekerezo, aho usanga Iran ibari inyuma iyo ishaka kubakoresha kugira ngo iyo urebye uzi ko Thomas hari igihe hatarabaho ya ntambara bitaga
intifada y'amabuye bateraga amabuye Abanyapalestina batera amabuye
Abanyapalestina na yatera fata kiriho ni 2005 2006 gutyo itarabaho. Uzi ko Abapalestina bagendaga rwose bakajya za Yafa bakajya Yerusalemu bakajya Tel Aviv bakahaha bakagaruka, kuko muri urebye Gaza Strip ukareba na East Jerusalemu, kuko iyo uva muri West Jerusalemu ujya muri East Jerusalemu nta n'igihugu kimwe n'umujyi umwe. Iyo uvuye aho ngaho ujya muri Bethlehemu Nazaret n'ahantu atembereye cyane usanga ni ahantu n'abantu bamwe n'igihugu gitoya cyane. Icyo gihe baratemberanaga habaye iyo ntambara yabo rero yatewe na yaserera fasi avuga ati ndashaka ubwigi, ariko nawe wasangaga afite imfuwansi ibindi bihugu bibiri inyuma bararwana. Yaserera fasi agenda icyo gupfa ntabwigenge buraboneka.
Frank, bashyizemo badushyiremo akazi k'iko kudusohora, isaha iragiye none mu magambo makeya twavuga yuko intambara igikomeza kuyibonera umuti atari ejo ejo bundi. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije kuzasubira y'amahoro no kugaruka ndi mu cyumweru gitaha. Frank Mwine, inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga, urakarama. Namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika mwese uko mungana, murakarama.
dance with your mind. Baby, you know you got the micro skills. You look so fine.